Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sigirabe hedibe ono e jam hande talatare sappo jeddi lewru avril 2015. Sappo jeddi yamde ja uri masima chambande nay e joy bamako e badale mum kala. Bokar sori wonde kabaruji do non jiri wonto bogi jande to on kompetita hande wiide mali fi dabereji mawdi. Kaboji e nyaw jono chofe jokka hono nadde e leydi ndi enna sabi keri leydi ndi enna uddama fa chofal fu pati ite Burkina nane le mali. Kenyen jom en kabwal tato. Ndeno mbadino e motoji tati kambe jum e nani jafarabe me mbari ton jofore goto chagal dun lar me mari wari ton fa noto ngurungo en dun hada dun wada li su ngurungo deji batu arano keri keri do do hunu bugo do cha chellal be mali ndeno fuddi beta hande bamako ga en fa da mudu yo fiide dabereji fa goto e meden fu newna ne chafaje e sawragol batu ndeno batu mawdo hano kedo leydi aduna esiji mudum an han ko tay wade amerique lewru septembre warnu en fade de en baale jenes malde en kala en batu mawdo faabe yewto hunu fuku wartata bangal rafi golle rafi de nagu kanye ekita gol golle ji bismillah mo no esiji tamani chaggal hono ko duwar gan mali du kanyum uddi keri hakku mudde burkina burkina faso pati chofal fu itteto en sabi de nyaw mola do won ko nangi to chofe mabbe sana barato yimbe pati nata e leedi mere ndi en kede de umar way galu
nyaw hono nango chofe wolitam wedi du yama leedi burkina faso ndi no ministre burkina hono kumini de kibaru daba jo holitiri wiide o do nyaw du ko foti chofe uinaay debbe sapo dum wari dum won hon leeto burkina to nokku mabbe no dirta kubribe ko litiri wiide on nokku du wada waga dugu la morte mabbe de le hendube kulitiwir won chofe godde kasel dum wono nabade li tiagal leedi mabbe ndi bamde lewru fevrier ndu fa yottaade lewru mars ndu den chofe du won keddid le hen hono do o nyaaw wakkati jono dum wono ministre leedi meden ndi kumini don kibaru jaagujo wadi noddango fewde dum wono no fe goto fati bama chofe de iwde to burkina faso to so wadda de do mali do o holiti wiide fa hande do mo tagiri jama o famantino rewa di do kongi o do nyaaw chofe on wayraabo bi adam fa olato sababu mudum bamde hitane 2003 fa yottaade nyaalom hande o dum wono ko nyaaw o yali adnaara alon ko lita wedo o wari ko yata teme nay bi adama li adna
walde habore e ngu hawno hay bore nguriji e dendiji e leydi meden di en kanyum welti ke gouvernement ko bami o sarie mawdo en so hadi chofenade iwre burkina te leydi meden di ko en ka be bi fa hande lamu an han wartande hakkille den no hunde fu ko kabar do iwre fu yottina jama o law sey gaji golla non dire badu samnu kanko mo rejo wa de do dentale do bale ke do ne usman diko
welti ke majjun ko nammi ko dor bami o da dabare sabana bedena e renade ka dum etawede dum tan hejeta sabe hande kana faamu heewa faasanne mino micciton den de nyawdurma poli nyawnodirte do grippe aviaire francicore banguno de andinanama yimbe teedo defate poli didu fa bende eden kaja hono dido kabaruji hande sabe farati anabadi keri leedi didu kaybe faasanne se soda sota hadam hakuno meede e burkina kerongol anayaji do jabberte du anahewi lamu anahani humanade dum se watana dum hakkil
kira betinde neltro mi jago modo e heldoji Facebook Twitter Studio Tamani di on jarama
Tamani
leydi holan goto nangam do en e leydi meden ni en ko yata dubi tati joni jihadi koobe marnon to en nande no joni woni ko darme tuba koobe be en e leydi lohgol mudum woni ko jebe chamu e makko so en chuuti mo ite yudde juude jihadi koobe en dubi tati hikka den holitti de kanko han ko to sara e makko hokki holu hono sakiraabe makko jati ngonno ko garno jabbade mo ka hon ministre hon ko mandi den agu leydi meddo sada samuge jati yo se jabboyi o do suko jokolle kanye kira makko wilti ke do wakkati mudum holitide jome kabbarde tato wadino motoji kanyu do nani jafaraabe kigide kenyi enabe mbarito eno jofore goto den no hande an han ko tato holitide lalmi mari woni ko noti wuro ngo en do etawede den no jama o dejer wala to fesene Allah Hussein Abba den no ture kanko mo lanno ndiri e Mamoudou Yero Dial kanko woni jokore jo merto en kede demo
wakati nasa sawa be nati amenenga mutuji ni yimbe tatu ngal bi mutuji didi komi naati lengini ndi keñoyi luumo altinaya mum kañ noon mi paati ley luumoto mi ittito luumoto ko no zofone o hoore muɗum ɗeno muɗum hedde to woni fonni won toɓe cuppi ka jaate soɓe tawi mon heddino makko konnene soɓe masindini mum caggal komin golli o golle ko soɓe turfi mamam motoji mabɓe ɓe jei leyɗaɗe ɓe kooci ɓe jogi ɓe ɗengeni ndi fei caggal mu noon kanon koɓe gayi laamu koɓe ƴiwittene mum gayi ɓe jemma o fuɗɓe gayi ɓe en geni ndi paweti eno yimɓeɓe ka hakkillaji ɗi ka no leyɗi en kani yimɓeɓe ni tinno fande so wonko masti ko waruji fof kalno laamu laamu muɗum haatan dow ɗini woni ko yimɓeɓe ka darle allah heƴi en faa an fa janggoni
kanko ministre hakkunde leydi mali kañe leyɗe goɗɗo mbiyeteɗe abdoulaye diop kanko mo yaari new york kañe washington noon guila kañe won komo witti to mo yamo hawre to e batu mawɗo kono keeriɗo mo hoorejo joka anano kotteɗeɗo leyɗe aduna o kañum warta fa faccitata dewtere wodude dow hono ko woodi ley mali ɗo en aljumare ɓettine nde enno hollitude leydi allahma kañum walliri leydi meɗen ndi ko yaata e millionaji tati e sappo e tati e feccere kalisi sifa ndenno fa joka ɗum nawtore banggal hakkitere laamu fewnugol di kuuje kanaji guese meɗen yam ceeniɗam fa laaɓa ɗum ɓangga e leydi meɗen ndi abdoulaye diop kañe mbiyeten ko mbiyetete guinter kañe wente overville kamɓe jaaten tongiri ɗiɗo talki joka e inɗe leyɗe meɗen ɗiɗi ɗe enna wollitidde hoorejo beete o enna hono golloɓe ley dental dogotoroji maliɓe enna ɓami anniya mawɗo jottinde hono hunde fu no golleji dogotorako e leydi meɗen ndi mamana maymun mo lamdodiri e hooreje feddo yimɓe hono landinoɓe oɗo batu keeriɗo fa en fu keɓe newnanede e sawragol kañum e cafaje biyeteɗo zacaria mayka kereɗe maroygalow
l'objectif de ces assises
woni faɗangal ɗo kawritel fami ƴewto ɗum wonono yimɓele cawortoɓe fa yettoyono yimɓele cawroɓe min ƴewaɗati heeɗi min kani yaltinde ley hen fa taweɗo mali ɗo fo yimɓele ana mbawi sawrirede no ñiɓiri taweɗo mali ke woni ley mali fo e manggal muɗum ana fama haqqeji muɗum sana sawre famin dirwina haqqeji cawreteɓe
promouvoir leur droit
nden no batu mawɗo keeriɗo e sukaɓe jokka leyɗe aduna kala keeriɗo ne hanu jokka joƴinede septembre leyru muɗum waro ndu enen leydi amérique fa haɓugol e homtugol e jihadimkoɓe ngol yalla ana sa ana haaɗe faden nden wadde baale jeunesse mali ɗenen kañumɗo noddodiri e batu keeriɗo faɓe kalda haala rafi golle rafi ndenago yimɓe kañe ekkitagol golleji nden oumar waygalo landodiri e prospère kanko mbiyeteɗo attalwu keɗoɗe ousmane diko
miɗen gondi e heeƴo heeso to sukaɓe e laamu o gollanoɓe hoore mum chambre de commerce gollirɗe patronat e baale aduna ɗe fuu mbawdata gollidinde ley muɗum gollidal waɗan to walla ñiɓugol keɓal nana e jata mum du ekkitagol fawarde e hokkugol sukaɓe golle laamu o wawa kañum tan daranade caɗɗele sukaɓe fa heɓanaɓe wayde golle dabare hande ley dokkodiral hakkillo sukaɓe ana mbawi hennede ley haɓugol torraji ɓe gala golle ɓe fuu kaani haybede sukaɓe natoɓe torroɓe ko ɓuuri hewde fuu gala golle yo tummodirɗe juuɗe mumen eɓe jiiɗi kalis kaɓe gala seeɗa tan ana wawi waddandeɓe jaɓɓude
sakirae ƴeew ko woddana banggal région ŋaji hollitude jama yalti sigaso beete hannde fa nande e tuude fa kamɓe ɗum ɓe kolliteɓe tawda hono e téléji toggade algédi en yiwoɓe région ŋaji e sahalɓe jooɗiɓe to ene ɓe jaaten kamɓe jaaten dawri oɗo dawridi e partie ji politique gonɗi tum fa e baale gana jeyal laamuɗe en soɓe dawridi e muɗum yalla hono nde murtere ana siya toon ko foti yimɓe capantato jangguinama motti hande dow kabaru kasara e faratiji kaɓɓiɗi hono hunde fo no jokka e ƴiwole bonɗe bonando bonnoje fa yetto hono e narre bonne jiyan kala nenno no hani jaɓɓorede e teedorede kala walde nde wona jeyallam wiyeten un rap kañum ana jokki e horugol e muɗum ngol en jokka fa fama jotta ko hatta hono jaam jokka heɓede e leyɗele meɗen ɗe fa yetto e ley leydi meɗen mali nde e ley kertal jeno hande woni ko mimɓe jaltini to cinéma yalla jaam an ɓeyɗo famde walde mbiyeten la dame sonde ena kañum ɓami anniya mawɗo joƴƴinde batu mawɗo keeriɗo ndenno fat sappo e ɗiɗi lewli alverdu nde fade nde enna guɓal lel kay to ene landinoɓe ngal en kañum joddike to enna faɓe piddabereji landinde ndeɗo jonde mobile hono gotel ittannogel mayɗo bamakoɗo enna kañum e mobilaji goɗɗi kurɗi jokkodirnoɗo e maggel ɓe gaɗi ɗo accida mawɗo saabi nde gendi wiyetede dramane ley laamu kayto ɓe naɓanno mayɗo enna chauffeur o holitama soƴƴi tan woni ko saabi bini oɗo accida mawɗo fa yimɓe nayon keddima hen kamɓe nayonɓe ɓe irdama e mayɗo o ka barmuɓeɓe ɗum naɓama lelnoyama dokotorore kayto enna sakiraabe on kumpitaama wiide Mali fi dabreji mawɗi nden uddi keeri hakkunde meɗen Burkina pati ñaw pati cofe ñawɗi to eɗen nanne ga ene so wararaaɓe cofe meɗen nde ene keñi joom en kaɓoɗe tato nanni jokka hono jafaraaɓe jaati fa ɓe mbaɗi to jofore goto o anan kote laɗmi tawede wari to fuddeƴere wooda to faande batu mawɗo aranno keeriɗo nden dow hono cellal ɓiɓɓe adama fuɗɗi bama ko ɗo ene hannde fa jokka en fuu newnan ɗi cafaji kañi e sawragol fade batu mawɗo Genesis leydi aduna kala waɗa Amérique e ley lewru septembre waro ndu ene baali meɗen Genesis ɗa ene fo joddiga fa kalda kala haala nden no rafi golle rafi ndenago kañi e kitagol golleji sakiraɓe muñe seeɗa saabi de yewtere pulakono woodi on jarama